olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ola vai asa nei, olo o whaatawa I nai tangata e le o iei ni whale mani o nofoanga mautu masaonga le mua ino nofo ma mumoe ai le Homelessness Week. I se whaamatalanga mai le Homelessness Australia o le toatele o tamaiti o lo o maafatia I le tūlanga le nei o le leai o ni nofoanga malu masaonga le mu e mumoe ai o whanau a tangata mua mua Aboriginal and Torres Straits. O le tolu se fulmele lua pasene o tamaiti o lo o nofo ma mumoe I politito fale ma nofoanga faitele pe o paka ma la laupapa I le tau malu ulu o whanau a tangata mua mua. Na sa unua le whaatonu o le Homelessness Australia, Kate Colvin, o le whaafita auli o lo whaateteleina I le le lava o Fesoaswani, ma le le lava o fale, ma le le lava o aunanga mo I lātou o lo o le mawhai. O na mauani nofoanga maluena nofoai, po o lo o homeless.
So what the report shows is that homelessness services supported more than 88,000 parents and children who came to services as part of a family group in the last financial year, but that at the last contact with the service that they had, more than a third of them were still homeless. And what that reflects is that home services just don't have access to the housing that they need to get families rehoused. They don't have accommodation. And they don't even have enough support workers to work with everyone who's coming through the door.
Kate Colvin, le whaatonu o le Homelessness Australia. Na iloa I le reporti se si itanga I le tolu te si malelua pasene I le awha I o tangata e le aini whale mano fuanga malu masaonga le mua no fuai po homeless I le tausanga na te anei. O se tūlanga na sauno ai Jamie Brewer o le Bridge Housing o se au aunanga o lo o tau mawhai e Fesoaswani I le maua I na whale mo le tuatele o tangata o lo o homeless. Na ia saunoa o se tūlanga whaingatā mō le toa tele, le uti uti o whale e ngafatia e tangata o na rent pē nofo mau tutongi ai.
I think the cost of living pressure has really been felt a lot by people who are on statutory incomes from Centrelink. From our where we work, we've seen a huge increase in the number of people coming to us asking for temporary accommodation. And so now we're seeing so many more people come to us for help, and then that means so many more applications for housing assistance. I would expect the number of people on the waiting list has been increasing in the last 12 months.
Jamie Brewer, Ole Bridge Housing. Na whaalia le reporti le ovo I le fitu se fuluma le ono afe o tamaiti I Ausitalia nei I lalo le se fuluma le valu tausanga le mātutua na mana o mia fe soaswani I le tausanga na te anei. Ona ole le aiu ni fale mana o fuanga saonga le mua ino no fuai, pe ona ua homeless. E lata ile se fulma le ono afi o tamaiti nei, olo ono nofo na o ilato e le aini matua po se isi tangata matua e faalangolango iai. Ole to atele o ilato nei, olo o sulu fa imai, ona ole saa ua aina I te tonu o ai ngana whana nau, maola e ai. Se fulu ma le ono afi tamaiti. Se fulu ma le ono afe tamaiti I le te fulu ma le valu tausanga ma lalo ifo le mātutua o lo ola pe o lo homeless a e nā o I lāta ulava e le ai se tangata matua po o se isi o lo o whaalangolango I ai. Na sauno ai Jamie Brewer, o le whaa se fulu ma le lima pasene o le itupā tinamata mā itai o lo o suhulu whai o na o le sāwai na I te tonu o ainga.
There are not many places that would accept children, so there are lots of places for singles. Well, there are not lots of places anywhere, but there are more places for singles than there are for people who have children with them. And then because the exits are harder from a crisis or a transitional property to a long-term property, then those that becomes a bottleneck. And so even the things that you would normally have available for someone urgently fleeing domestic violence is just not available at the moment.
Jamie Brewer, Ole Bridge Housing. Onisia Tomaiti, e homeless, ina ua te ene o lātou mātua ma o lātou ainga, ina ua whaalia o I lātou e tūpā LGBTQI+. Ai ole fuainu mera o lo sili o na whaapapole inai, ole ovai le tolu se furupasene o Tomaiti homeless, o whānau wa tangata Muamua, Aboriginal, ma Torres Strait Islands. Ae nā o le ono te si malevalu pasene o tangata i lalolo se full malevalu tau sanga le mātutua i Ausetalia nei o tangata Muamua.
Particularly our Aboriginal children are in crisis. They're ringing it, they're looking for help, they're homeless, our children are suffering with mental health, drug and alcohol. Young children are living in homes where it's not safe, and so it is about how do we actually focus on children. Why do you think so many children end up in the justice system? Because there's nothing else, and so you commit a crime, at least you get a bed and three meals a day.
Le whatonu o le Victorian Aboriginal Child and Community Agency, le tinaia anti-mural pamphlet. Nā whaalia fo i Homelessness Australia, le tatau o na iai se fuafuanga mautū o ni fale, mō tangata Muamua o lo oa afia i le tūlanga le nei o le le ai o ni nōfuanga malu masaunga le mua ino nofuai, ai maise le whanau. Na saunoa, le tinaia Auntie Muriel Bamplett.
Absolutely support the fact that there should be, a national plan, but there's got to be serious resources given to it. We've had strategies for a number of years, but they're not hitting the mark. Like, they shouldn't just be about providing a house. You need to be able to work with children and young people to make sure that you address all the other issues that come with it. The fact that often they've been through traumatic, family violence, they've got mental health issues, youth suicide. Being able to address all those issues, you can't just put a young person in a house and think they're going to survive.
Le whatonu o le Victorian Aboriginal Child and Community Agency, o ia fo'i, le NAIDOC, Person of the Year, le tinaia Auntie Muriel Bamplett. I le reshuffle po le fesuia ingo la kāpeneta na tōwhi ai le sa avea ma Minister o Home Affairs, Claire O'Neill, o ia lea ua tofia i le minisita o le matanga luenga o fale i le malo tele. Na ia saunoa o le whaamuamua o le a ave i le mata upule nei i le le lava o fale mō i lātou o lo ononofo i le ala tele ma le o maua se nofuanga saunga le mū e momoe ai po o lo homeless. Claire O'Neill.
It is very obvious to me that the current big crisis that we're having in housing in Australia is feeding into our homelessness population very clearly. There is no distinction really here between the big problems we're having in the commercial housing market and the experience of people who are experiencing homelessness. All of the workers who I've talked to about this issue in the last week have talked to me about the fact that they are seeing people coming into homelessness services who would never have come through the doors 10 years ago.
Le Housing Minister, po le Minister o mta upu i fale le malo tele, Claire O'Neill. O le reporting na wha amapo po ina Kiara Hain, ma T. Mitchell, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.